simu akasema ananipenda, nataka kuwa na mimi weekend, na kama itako fresh tunaweza chioma kwa kato ka drive by kila bar club, zunguka jiji la Dani kapenda adi. Akasema fresh na kupitia Friday, look good cause you gonna party all day, I'ma be your baby, show you off na kupenda siku fichi. Alipokata tunkapiga kwa mina, shoga nimepata wangu wa maisha, nigga got it, she said send me his picture. Adi dakaka kama 5 minutes haku nirudia, ikabidi text tena, vipi mbona kime awa mjua. Yes bitch, this nigga is a liar, ni malaya, lilitaka minka mkataka nda kwa Kyla, and he's been texting Lila, now you hana high. I'm confused, what, you serious? Yes, let me send you his text. Alikuja kwangu akasema neza kwa na mimi forever. I don't know, I know features ambazo mina penda, maybe mina kupendwa, so why should I care? But he looks like a plan of umtizama, nikanza mstalk Instagram, through the comments na wana mfollow, nikadaka nikagatwa kina wema, mimi maz na comments ama kopa kopa.
How long night thinking about it, nikubala nifate tuende tukapare. How long night thinking about it, nikubala nifate tuende tukapare.
I don't know
That you know.
Ana kudanganya,
ana kudanganya.